Blog Talk Radio.
Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro uyu munsi. Turi ku itariki ya 16 ukwezi kwa kane umwaka 2020. Turashimiye Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi. Nkaba rero mbahaye ikaze muri ikiganiro cyacu kikaba gitangiye aka kanya. Nongere mbahe ikaze bakunzi b'ikiganiro cyanyu umunsi ku itariki ya 16 ukwezi kwa kane mwaka 2020 nkuko namaze kumubwira mukanya ni Jean Paul basuhuza nkaba nongeye kubaha ikaze muri ikiganiro cyanyu kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu rero dufite amakuru menshi ariko turaza kuyanyuramo mu buryo buvunaguye kugira ngo nibura yose tugire icyo tuyavugaho. Turaza guhera kuri igitabo cya Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yanditse igitabo akaba kinako kikaba kiri bube kiri kuri Amazon abantu bari ku mugabane wa w'Uburayi cyangwa se mugane mu bihugu bivuga igifaransa bashobora kukigura kuri amazon.fr. abari ku mugabane wa bari ku mugabane wo mu Bwongereza bazakigura kuri amazon.co.uk cyangwa .co.uk naho ku mugabane wa Canada ni amazon.ca cyangwa CA no ku mugabane wa america.com uretse ko aho waburi hose ushobora kucyodaringa cyangwa se kugisaba. Icyo gitabo rero akaba yaracyanditse ndibaza ko gishobora kuba kirimo ubuhamya bwinshi cyane nabwo akaba yaracyitiriye amahoro n'ubwiyunge. Ubwiyunge n'amahoro. Igitabo rero cya Kizito turaza kukigaruka mu kanya maze guha n'ikaze Jean-Claude Habimana muri studio. Mu yandi makuru turi buze kuganiraho ni amakuru ya ingabo z'u Rwanda zagerageje kujya muri Congo ariko abaturage muri Congo cyangwa se na za société civile zikayamagana. Ariko igiteye impungenge nuko leta ya Congo ubwayo itarimo iyamagana itamagana izo ngabo za Congo ahubwo zakamaganwa nabo bakora niyo miryango yigenga cyangwa se itabogamiye kuri leta. Yabase ariko akagambane kare hagati y'ingabo za Congo n'iza RDF cyangwa z'u Rwanda ibyo nabyo turaza kubakora isesengura mu kanya. Ibyo bikaba bibaye kandi mu gihe havugwa ko ingabo za RDF zifatanyije n'iza Congo zakoze operasiyo aho banavuga ko leta y'u Rwanda ubwayo yivugira ko bishoboka ko General Byiringiro ngo yaba yaratawe muri yombi cyangwa se yaraburi birengero. Ibyo rero bikaba bikiri urujijo kugeza uyu munsi ariko leta y'u Rwanda yo ikaba ishaka kubyumvikanisha nkuko aho turaza kugaruka ku ntambara ya RDF yakoze mu Rwanda ndetse turebe niba koko ibi ari igihe cyo kugira ngo batangire babyine insinzi. Mu yandi makuru turibuze kuganira ni no kurebera hamwe ikayenda tuze kuvuga kuri ariya makuru y'abanyamakuru bamaze iminsi batabwa muri yombi nyuma yaho bagiye berekana isura nyayo y'u Rwanda bariho berekana ubukene inzara iri mu biri mu gihugu. Ubu leta ikaba ishaka kugira ngo iburizemo umuntu wese washaka gutanga amakuru nyayo arirwo muri urwo rwego nako ariho muri urwo rwego abanyamakuru nk'umwe wari umenyerewe cyane ujye mu baturage wa Ishema TV Hassan Cyuma Dieudonné nawe akaba ari uwa nyuma nako si uwa nyuma niwe uheruka gutabwa muri yombi ku munsi w'ejo bundi. Turagaruka kandi kuri ekonomi y'u Rwanda aho leta y'u Rwanda ivuga ko yahombye akayabo ka miliyari 35 mu bukerarugendo. Ese mu by'ukuri ubu barashaka kuvuga ko aya mafaranga bayinjizaga yaba se ari yayandi yavaga muri Visit Rwanda byaba se bishoboka ko leta yaba yinjiza miliyari 35 buri kwezi hanyuma ikajya mu myenda nk'iyo irimo. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu kanya. Reka rero tuhe ikaze Bwana Pasteri Habimana Jean-Claude niba unyumva ngo haikaze muri ikiganiro cy'uyu munsi ndetse ikiganiro uyu munsi cy'uyu munsi niba unyumva rero wambwira noneho tugatangira ikiganiro cyacu. Uranyumva Pasteri Jean-Claude?
Ndakumva neza Bwana Jean Paul, reka ngusuhuze nsuhuze kandi n'abadukurikiye bakurikiye ikiganiro uyu munsi.
urakoze cyane Jean Claude. Rero nkuko tumaze kubimenyera yenda na titre yaho kwimeze, reka none kwirirwa nkubaza nise urashaka ko dutangira isengesa, ahubwo ngo umwanya uri kore noneho duhite dutangira ikiganiro nyuma yaho.
Urakoze cyane, reka dusenge. Imana icyubahiro tuyisenge. Imana yacu Mana nkuru, se umwami wacu Yesu Kristo, tuje imbere yawe tugushimira yuko ubanye natwe kandi ukomeje kuduha kurama nubwo turi mu bibazo bitandukanye hirya no hino, cyane cyane byo kuguma mu mazu cyangwa kuguma mu ngo. Ibibazo bitumye benshi bakena, benshi babishwa n'inzara, ibibazo bitumye benshi bahura n'ibindi bibazo bitari bubashe gukemukira rimwe ku buzima busa n'ubwahagaze. Ariko turagushimye ko tukiriho, turagushimye ko tuzigamye kandi dukomeje kuzigama abakunzi bose b'iki kiganiro, cyane cyane by'umwihariko abanyarwanda barimo kutwumva ba mu gihugu imbere no hanze. Ni muri urwo rwego rero tuzanye imitima yacu tuvuga ngo Mana tubabarire ibyaha, tubabarire gukiranirwa kose, tubabarire kugoma no kugomana no kugomanwa, utubabarire haba mu bikorwa, haba mu magambo, haba no mu bitekerezo ndetse no mu myemerere. Ibitagushimishije byose Mana bidukureho kandi bitubabarire. Turagushimye kuko uri Imana y'imbabazi kandi ko uduhaye umwanya nk'uyu. Reka kandi uyu munsi by'umwihariko mfatiye umwanya wo kuzirikana Kizito Mihigo uko yatuvuyemo kuri aya matariki hashize amezi abiri. Nkomeze kuzirikana imiryango cyangwa umuryango we yasize ndetse n'Abanyarwanda muri rusange bamukundaga, inshuti n'abavandimwe, bakomeje no kubabazwa n'intima n'agahinda y'urupfu yishwemo. Waramwakiriye ariko twebwe dusigara mu gahinda ko twamutakaje igitaraganya kandi azira urupfu rw'agashinyaguro, apfa nk'abagome nk'urw'umwana wawe Yesu Kristo yishwe, aziza ibyaha byacu. Na Kizito Mihigo azira kubera urukundo yifuzaga mu Banyarwanda ndetse n'amahoro yifurizaga Abanyarwanda ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu butumwa bw'isanamitima yari yaratuye igihugu cy'u Rwanda. Aba ari byo azira. Mana twifatanyije n'imiryango yose yagize ikibazo kubwe kubwo kumubura, twifatanyije n'Abanyarwanda muri rusange bamukundaga. Turasabira umubyeyi we, turasabira abo bavindimwe bashikiwe, tugusaba kugira ngo Mana ubakomeze mu bihe nk'ibi bakiri mu kiriyo, bagifite ibikomere, bagifite guhungabana, ukomeze kubahoza kuko wavuze ko urese w'imfubyi ukamugaba abapfakazi, ikindi ukaba n'Imana ihora. Jambo ryawe twemeza ko guhora ari ukwawe kandi tuzi neza ko uri Imana ihora ihoze. Mana tugire neza kandi ugire neza n'abandi bose bari mu byago, bari mu kaga, impunzi hirya no hino, nabo muri Congo bose barimo gusengerwa, abagabwa b'ibitero, Abanyarwanda aho bari hose muri Afurika y'Epfo, Afurika yose muri rusange, Burayi, Amerika na Canada, hose turabasengera. Turasengera impunzi ziri mu karere kose k'u Rwanda cyangwa se mu burasirazuba bw'akarere kacu k'u Rwanda. Turabasabiye bose kugira ngo ubahumurize kandi ubakomeze, ubafate mu mugongo mu bihe nk'ibi. Ndangije ngushimira ko duhaye umwanya mwiza w'ikiganiro, ariko sinarangiza ntagusabye ko duhora twifuza ko wazaducyura mu gihugu cy'u Rwanda, kuna muri cumi muri kiriya gihugu Abanyarwanda bazabacitse ku icumu bakiriho, bakazabona igihugu cy'amahoro, cy'umutekano kandi gitemba amata n'ubuki nk'uko tukifuza. Turagushimye kuko byumvise, tuzakomeza kubigusaba iteka kugeza igihe biduhereye, kuko waravuze ngo nidusaba twizeye icyo dusaba cyose tuzagihabwa kuko ijambo rya muri twebwe rigwiriye tukaguma muri ryo n'iyo rikaguma muri twe mwereke iki kiganiro mwana tuyobore udufashe ufashe Jean Paul ukiyoboye kandi ukomeze gutwungura ibitekerezo kandi ibyo tuvugira hano byubaka imitima ya benshi bisa n'imitima ya benshi kandi bitwungure kugira ngo bitugeze ku rwa rugendo twifuza rw'amahoro asesuye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ni mu izina rya Yesu byamaje kandi dushima amen.
Reka nongere ngushimire Pastor Habimana Jean Claude kuri byinshi ariko cyane cyane kuba wabonetse kuri mwanya kugira ngo dufatanye iki kiganiro. Ngiye nubwo nari maze kubasezeranira kubya gahunda zose namaze kuzibabwira ariko iki nabivuze ko turi buze kuhera ku kibazo cya Kizito Mihigo ariko nta byinshi ndibuze kukivugaho uretse gusa kwibutsa abadukurikiye ko uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwa kane ubwo hari hashize amezi abiri hari ku 16 z'ukwezi kwa kabiri ubwo aribwo twamenye amakuru kuri 17 z'ukwezi kwa kane ni ukuvuga ngo bwakeye aribwo Kizito Mihigo bamubikaga bavugaga ko aribwo yapfuye ibyo bamukoreye mbere yaho ibyo byavugwa na polisi y'u Rwanda ariko twebwe tuzi ko amezi abiri uyu munsi arangiye aribwo bari bahitanye Kizito Mihigo kuri anniversaire rero ya mezi abiri hakaba hari igitabo cye kiri buze gusohoka kizagurishwa kuri Amazon umaze kuvuga mu isengesho Pasteur Habimana Kizito Mihigo ariko noneho abanyarwanda benshi kuri uyu munsi cyangwa se mu gihe nk'iki mu mezi birashize bari baguye babaga bataragwa mu kantu ahubwo umunsi wakurikiyeho baguye mu kantu kuko batigeze basobanukirwa ukuntu umuntu w'umunyamahoro nka Kizito ashobora kwicwa guhotorwa kariya kageni ariko iyo bavuga ngo ushobora kwica umubiri ariko ntiwice roho icyo baba bavuga ikaya Kizito Mihigo irabisobanura neza cyane cyangwa se yaba ikimenyetso cyiza cyane kuri muri iki kibazo kuko Kizito nubwo yagiye yitahiye umubiri we ugashyingurwa ibyabaye cyangwa se uburyo yahuje abantu benshi adahari yaramaze kwitahira yewe ku buryo atigeze abikora gihari nibigaragaza ko koko umubiri na roho ni ibintu bibiri bitandukanye umubiri wakizitoragiye nta nubwo tucyumva ijwi ryetse mu ndirimbo we afite n'ibyo yagiye avuga ko hari n'abapfa badasize n'amajwi ariko nawe ubwe ku giti cye nk'umuntu ntabwo twumva amajwi ariko ibikorwa bye n'uyu munsi birakomeje kuko roho ye itigeze ipfana nawe cyangwa se ahubwo Kizito nyawe n'uwasigaye muri roho umubiri akaba ari umubiri gusa icyo abantu badashobora gukora ni ukumukoraho ngo bamukozeho imitwe y'intoki gusa ariko ibikorwa bye mu cyongereza ibyo twakwita legacy n'uyu munsi biravuga kandi bizakomeza legacy ye ni iyihe rero ni ya reconciliation ni ya peace nk'uko n'igitabo cye kizaza kibivuga mu gitabo cya Kizito Mihigo reka nze mbabwire titre yacyo mbabarire kikaba cyitwa Rwanda Amrase la reconciliation ngo kugira ngo cyangwa se ngo tubeho mu mahoro kugira ngo tubeho mu mahoro kandi dupfe tunezerewe nubwo adahari icyo yavuze cyo kuba yarabaye mu mahoro agapfa anezerewe reka ngerageze kubisobanura amagambo make nuko yanze kwitandukanya n'umutima we uko niko kuba mu mahoro niko kubaho mu mahoro ariko agapfa anezerewe
nubundi yanze kwitandukanya n'umutima we ahubwo agaharanira ibyo yemera, ukuri kwe kugasigara kwigishwa ku isi hose, kuko umunezero nuko yapfuye atirega kuba yaragurishije roho ye. Yanze kwitandukanya n'imyemerere ye, ariko bigeze n'igihe cyo gupfa, ubu nta regret, ntabwo yagipfuye afite kwicuza ati yo menya. Niko nabyibaza, abantu benshi bamwita umutagatifu, ndetse no kuba uburyo yapfuyemo byinshi biragenda bibigaragaza, kuko atigeze yitandukanya na roho ye, agapfa aticuza ati yo mba naritandukanyije na roho yanjye. Kuko n'igitabo cye yasohoye uyu munsi kirabigaragaza. Reka rero kuri iyi nkuru ntabwo nshaka kongera kwivugaho byinshi, reka mpe umwanya Jean-Claude Habimana niba nawe hari komantari wawe uyifiteho mbere yuko njya kuri kiriya kibazo cy'abasirikare bagiye muri Congo, noneho bakaza kwamaganwa na societe civile, ariko tuzi ko abo babonye ntabwo ari bo bariyo gusa, hari n'abandi benshi bari bamaze kugera ndetse barimo muri za operasiyo. Ariko iyo ni inkuru turi buze kugarukaho bwa kabiri umaze gukora komantari niba hari uyifite kuri aya meza abiri nyuma ya Kizito Mihigo ndetse n'igitabo cye kizasohoka ejo. Pasteur Jean-Claude Habimana, ijambo ni ryawe.
Nakoze cyane bwana Jean Paul, nagira ngo ahubwo mfate n'uwo mwanya nubwo nari maze gusenga, ahubwo dufate umwanya wo kumwibuka, twunamire Kizito, ariko ntabwo twibukira twunamira Kizito wenyine, kuko nagira ngo nibutse Abanyarwanda badukurikiye ko uku kwezi kwa kane ni ukwezi kwicura burindi mu gihugu cy'u Rwanda. Tuzi neza ko muri 1994 ariko byari bimeze ababyibuka, ni igihe twatakajemo abantu benshi. Aya matariki by'umwihariko hari Abanyarwanda benshi bahaguye cyangwa se bapfuye, by'umwihariko muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abaguyemo rero benshi mu miryango y'Abatutsi n'iy'Abahutu muri iki gihe. Ayo matariki ni amatariki agora Abanyarwanda benshi, buri muntu wese afite wenda igihe yibukiriwe igihe cyangwa be igihe bapfuye. Ariko ngira ngo benshi aya matariki ni amatariki agoye, kuko niho hari hamaze gukwira ubwicanyi cyane mu gihugu hose. Nagira ngo rero nabo nifatanye nabo, kandi ngira ngo twese dufate umunota wo kubibuka, tunazirikana ko na Kizito Mihigo nawe yari umucikacumu, yari yarokotse aya mahano nubwo yaje nawe kuzira ukwemera kwe, akazira ineza ye, kandi yishwe n'abakamurengeye. Nagira ngo twese tubunamire rero, twunamire abo, kandi dufata no mu mugongo imiryango yacu yose yibuka muri kino gihe cyo kwibuka, cyane navuga cy'icyunamo muri rusange cy'u Rwanda. Nagira ngo umbabare nk'umunota umwe tubunamire, hanyuma mbone gukora komantere bisanzwe. Murakoze cyane. Kizito Mihigo yapfuye nk'intwari, yapfuye nk'intwari y'igihugu, kandi atuvamo agaragaje ibikorwa by'indashyikirwa twese dushobora kumwigiraho, abakiri bato n'abakuru bashima cyane, kubera intambwe ikomeye yateye kandi ayiteza n'igihugu, ayitoza abakuru, ayitoza n'abato. Twese tukaba tumwibukira ku gikorwa cy'urukundo yakunze igihugu cye, aracyitangira, agisigira umurage mwiza wo kukoroherana, gusaba imbabazi no kuzihana, n'uburyo bwo kubana, tugaturana, tugakundana, tugahana amahoro. Kizito Mihigo yasize umuganda ukomeye ndetse nk'umusingi wo gusobanura ikibazo cy'u Rwanda uko giteye. Abanyarwanda mu moko yacu hari ikintu cyahindutse mu musanzu w'inyigisho mu ndirimbo za Kizito Mihigo yatanze. Yatanzemo ubutumwa bukomeye bituma Abanyarwanda bahindukira. Noneho twese tureba ikibazo cy'u Rwanda nka bene Kanyarwanda. Yarazanye rero impinduka mu mitima uko tubona ibintu n'amateka yacu ikindi akaturangira inzira nk'umuhanzi twagombye gukurikiza kugira ngo tubane mu mahoro ariko murabizi neza ko umwanzi w'ibyiza shitani nyine ntago yishimira ubumwe bw'abantu Bibiliya itubwira ko ngo ikimugenza ngo ni ukwiba ni ugusenya kurimbura ubwo rero yaje kumuvutsa ubuzima kugira ngo iyo ntego idakomeza ariko icyiza gihari ni uko uwo musingi wabashije kugerwaho bikaba byoroshye ko wakomeza Imana rero imuha iruhuko ridashira iby'igitabo ndashimira Fondation pour la paix KMP irimo ikora akazi nkaka ndetse n'abakunzi ba Kizito kuba barahagaze mu cyuho kugira ngo ibitekerezo yaba yarasize bibashe gushyirwa ahagaragara ni muri urwo rwego rero hariho n'icyo gitabo kizasohoka mu masaha makeya cyangwa se twitejo twebwe ariko abandi bahageze iki gitabo rero kigomba gusohoka kirimo kirerekana neza ibitekerezo bya Kizito byo yifurije igihugu kandi nizere neza ko kukigura bizatera abazaba ari umusanzu ukomeye tuzaba duteye fondasiyo yasize ashinze kandi n'inkunga ikomeye kugira ngo dukomeze kwibukiranya no gusigasira amateka nabyo bigomba kudufasha rero mu muco bikadufasha no mu mateka yacu kugira ngo tugire ibyo twubakiraho mu gutegura u Rwanda rw'ejo hazaza ni inkunga rero ikomeye ku muntu wese waba muzi n'utamuzi tugomba gushaka uko twabona buri wese akagura igitabo ariko mu rwego rwo gutanga umusanzu no gushyigikira fondasiyo Kizito Mihigo yasize ashinze ndumva rero nta kintu navuga kidasanzwe gusa no gushimira nyine iyo KMP no gushimira kandi n'abakunzi bose ba Kizito ndetse n'abanyarwanda muri rusange kandi nkomeza kubasaba kugira ngo dukomeze gusaba Imana kugira ngo aya maraso ya Kizito azabone ubutabera ko turabizi ko Imana nayo yemera ko guhora ari ukwayo ubwo rero turasaba kugira ngo n'aya maraso ya Kizito azahorerwe kandi nzi neza ko Imana izabikora ndabyiringiye ni ukubiharanira rero ni ugushaka ukuntu twagerageza gushyigikira icyiza tugakomeza kugira ikirenge mu cyo yaduhaye yasize ateye hanyuma tukazajya no ku ntego yo kubona aya mahoro na bwa bumwe n'ubwiyunge yifuzaga abanyarwanda ni ukubiharanira rero ntago ari ibintu byoroshye ariko nzi neza ko abishyize hamwe nta kibananira Imana izadusanga kandi izadushoboza. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Mbabarire. Jean-Claude. Murakoze cyane nta kindi bwuze kongera kuri iyo cyangwa kuri iyo observation yawe cyangwa kuri commentaire yawe umaze gukora ku kwibuka wa Kizito Mihigo. Nkagira ngo duhite tuvuga kuri iriya nkuru y'ingabo za Congo zinjiye cyangwa se zagaragaye ku mugaragaro muri Congo Kinshasa ntabwo kuvuga iyi nkuru tukayibara nk'aho ari inkuru nabwo ubwabyo bumva bihengamye ukuntu cyangwa se bitandamye ingabo zako z'u Rwanda RDF ntizigeze na rimwe ziva ku butaka bwa Congo ku mugaragaro zibayo bwihishwa zikorayo za operation za buri munsi zica abantu buri gihe bimwe bikitirirwa n'abandi ariko noneho kugira ngo have bagenda ku mugaragaro bakagenda amanywa yihangu kuri byo babise ko ari violation ya territoire ya Congo nkuko nabivuze ngitangira ikibazo ntabwo ari uko bakoze iyo violation kuri iyo mipaka ya Congo n'u Rwanda bakinjira mu gihugu nta birengagije imbibi z'ibihugu ahubwo nuko na leta ya Congo ubwo kugeza uyu mwanya nta kintu turumva yavuze mukanya hari inkuru ya RFI yasohotse ivuga ko kwinjira muri Kongo kw'ingabo z'u Rwanda ari guhonyora cyangwa se kwica amasezerano y'embargo yo gukwirakwiza intwaro urenze imipaka cyangwa se kwambutsa intwaro mu bindi bihugu kuva mu gihugu ujya mu kindi. Ibi rero impamvu navuze ko nta nkuru irimo nuko buri gihe duhora tuvuga ibya ingabo z'u Rwanda muri Kongo, ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Uyu munsi ubwo bazibonye ariko reka nongere nsubire inyuma abadepite, nubwo mvuze ko leta itigeze ibyamagana, societe civile n'abadepite bo muri North Kivu nibo bavuze ko bamaganye ibyo bintu. Baravuga ko ibyo koko byabaye kandi ko babyamaganye. Bahamagarira abakuru b'ibihugu kugira ngo bongere bagenzure icyo kibazo. Ariko mubyibuke namwe cyangwa se musubize amaso inyuma, ni ryari ibyo bintu bitabaye? Ejo bafate abasirikare babiri ba Kongo, bafate babiri b'u Rwanda, bafate babiri ba Kenya, abandi babiri ba Tanzania, n'abandi babiri b'u Burundi, n'abandi babiri ba Uganda, bamanuke bagiye kureba ati duraho twababonye, bongere basubireyo bati twasanze koko violation yabaye. Inkuru kizabizi ntazo. Kagame yabaye wa muntu uvuna umuhe bakamwongera undi. Ubu ntabwo ari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, nta n'ubwo ari n'ubwa gatatu, kandi nta n'ubwo buzaba ubwa nyuma. Mu gihe bavuga uko kwambuka kw'izo ngabo muri Kongo, haravugwa ibitero byagabwe ku mutwe wa FDLR. Aha ngaha nagira ngo ntaraguha umwanya Pasteur Habimana, mu myaka inkotanyi zateraga u Rwanda ibyo byose ntabwo wari mutoya ku buryo utakwibuka imyitwarire y'ingoma ya Habyarimana cyangwa se leta ya Habyarimana, aho bakoraga ibitero ndetse ku ngabo za ku basirikare ba FPR, rimwe bakavuga ko abantu bose bafashe mitumba n'imbirago bakajya gushyingura, bakavuga bati twashyinguye Rwigema amahoro yatashye mu Rwanda. Ntabwo ariko byagenze. Nyibaza ko leta y'u Rwanda irimo ikora rero rikomeye cyangwa se ikosa rikomeye cyane ryo gutekereza ko kujya yenda kuvuga ati twishe abanyarwanda bandi mu bihugu biri muri mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda, kintu bagombye kuba aricyo bishimira cyane, bagenda berekana imirambo nkwerekana ibigori, kandi nabo babizi neza ko igihe ikibazo cy'u Rwanda kitarakemuka, uyu munsi ushobora kuba ngo arashe FDLR, ejo hakavuka n'abandi, ejo bundi hakaza n'abandi, ejo bundi hakaza n'abandi, ntabwo umuti ari ukuvuga ngo ni ukwishimira impfu z'abanyarwanda uko zaba zingana kose, ahubwo ni ukureba impamvu abanyarwanda batandukanye. Ejo bundi bavugaga FLN, rekenda twirengagize FDLR gatoya kubera lebo leta y'u Rwanda mwayihaye, dufate FLN nayo ubwayo mwariho muvuga ibigwi, muvuga muti umwanzi twamuri base ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo birangira, ntanubwo ari ubwa mbere, ntabwo ari intervention ya mbere mwaba mukoze muri Kongo, kandi ikoze ku mitwe itandukanye. Ejo n'ejo bundi muravuga rudi runana, mukavuga FDLR, mukavuga FLN, mukavuga MRCD n'izindi, hazavuka n'izindi FPP n'izindi 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 n'izindi. Igihe cyose hari ibintu bimwe bikeneye guhinduka mu Rwanda, ariko bidahinduka izo ngabo zizahoraho, kandi bizagira igihe nabo basirikare bamwe bavuye muri Uganda hashize imyaka 26 bataramenya kwambara inkweto za zingozi boots zisanzwe bambara za nkweto inkweto za boots z'amazi kubera kwa mu rugano kuko bataramenya ko intambara ko banatashye n'u Rwanda nako intambara ya 1994 ntacyo babwiye ntacyo bivuze kuri bo kuko Kagame yes wo warayirangije ariko abandi uyu munsi birirwa rwararwa ntambi barara ijoro bavuga ko bacunze umwanzi umwanzi wuhe w'umunyarwanda ibikwiriye guhinduka ni ibibera mu Rwanda ni ibibera muri village Rugwiro cyangwa se muri utwo tunama ko ku ruhande kuko umwanzi w'u Rwanda ntabwo ari muri Congo gusa niba koko umwita umwanzi ari ubarwanya yewe ikimenyimenyi dore twamo tuvuga nk'urupfu rwa Kizito Mihigo ibintu byabaye ntabwo harashira iminsi umuntu w'umunyamahoro nta kintu na kimwe gishobora gutuma mutuza keretse umutima umwe gusa ikibazo ni uko mukomeza kwirengagiza nuko mwahindura imikorere yanyu Pasteur Habimana deka nongere nkugarukeho bagiye berekana umirambo myinshi ntabwo yenda byabinakwiriye ko bagenda basa naho bayishyira ku mahema nkaho bashyira ku dutaro bamanitseho ibintu n'ibintu biteye ubwoba ibintu bisigaye kwica umuntu mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda n'amaraso gusa asigaye aturanga ibyo ariko si cyo kibazo nyamukuru ikibazo gyewe mbona nuko n'uyu munsi mu gihe cya coronavirus ntabwo leta y'u Rwanda ifite umutekano ahubwo iravuga ngo reka nkore mbere usahurira mu nduru ariyo opportunity nabona kugira ngo mu gihe isi ihuze abandi bariho bashakisha inzira yo kugira ngo basaving ubuzima bamenye uburyo bakiza baramira ubuzima bw'abandi twebwe reka twihishe tujye kuvogera imipaka y'ibindi bihugu binyuranyije n'amategeko abigenga Jean-Claude commentaire zawe kuri izingabo mfite article abiri yo muri RFI avuga bwa mbere kuri ryambere ravuga kuri kuri societe civile yamagana igikorwa ubwa kabiri confirmation ko ibyo bintu byabayeho kandi n'amahanga ko nako n'abadepite babyamagana ndetse bakabwira n'amahanga ko bavuyanze uburenganzira bahonye uburenganzira bw'ibihugu cyangwa bwa Congo bw'imbibi ndetse ko binyuranyije na niba ari GEC ariyo bavuze ko ari embargo yashyiriweho guhangana n'ikibazo cyo kwambutsa intwaro cyangwa se gukwirakwiza intwaro binyuze mu mitwe ya gisirikare cyangwa se bahabwa n'imitwe n'ibihugu cyangwa n'indi mitwe ku yindi iyo embargo rero ntabwo nzi niba bazabijyana muri UN bakayirega bakavuga yuko u Rwanda rwakoze iyo violation urabizi ko Tshisekedi asa naho ari mu buriri bumwe na Kagame ariko icyo ni yindi marque yagiye ku Rwanda na kandi gaharama bashyizeho ariko nkuko nabivugaga si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu abanyarwanda bashobora kuvuga ati noneho karabaye leta y'u Rwanda baraza kwifatira ibyemezo kuri iyi embargo ariko ko atari ubwa mbere bibaye icyaduha icyizere wowe uratekereza ko ubigitandukanye n'ibindi gitandukanye n'iyindi n'ikindi gihe byabaye wibaza ko ari ikihe cyangwa se cyatuma n'abantu batekereza ko noneho yenda hari u Rwanda nubwo umubano wabo na Congo umeze uko umeze ushobora kuba bafatirwa ibyemezo bikwiriye yenda bagacika ku butaka bwa Congo Jean-Claude Habimana sinzi ko hari icyizere wibonamo nkurikije ibyabaye mbere ariko hari igihe ushobora gushyekerwa nyuma ugasanga burya atari buna Jean-Claude Habimana yenda nawe ushobora kufite commentaire za kuri iki kibazo gusa nzi ko amaherezo bitazakomeza uko bimeze kubera yuko hashize igihe kinini cyane Leta y'u Rwanda yarakomeje kufogera Congo, kandi bikabasa nk'aho yabigize habaye nk'iwabo, ariko na perezida wa Congo ntacyo yitayeho. Ubu uribaza ko iriya myitwarire n'izi embargo batangiye kwirega ko yavyoye cyangwa se yanyuranyije n'amategeko agenga gukwirakwizwa kw'intwaro, uribaza ko ubu ngubu we komantere z'abarize nziko bizayijyana muri media, yes deba iziyongera bavuge ko ari myitwarire, ariko uribaza ko bishoboka ko yende uyu ngubu hari isomo Kagame ashobora kuzavana muri iyi myitwarire. Jean Claude, reka nawe nguhe akanya ugire icyo ubivugaho.
Nakoze cyane bwana Jean Paul. Ntago Kagame azabona isomo muri iki kosoba bwa mbere, kuko nkuko maze kubisobanura bikoze, isomo azaribona umunsi ibyo arimo gukora bizagera bikamugaruka ku mutwe, kuko icyo akora mbona ni ukugwiza gusa ibyaha n'ibirego asanzwe aregwa, kuko hari amaraporo menshi yamukozweho nawe arayazi, za mapping report n'izindi zagiye zikorwa n'impuguke za ONU, ariko usanga Kagame ntacyo bimubwira. Nta nubwo yabonye isomo mu gihe cya MV23 irangiye ejo bundi, n'uyu munsi aracyashyokerwa kujyayo. Ariko ikimujyanayo twe turakizi, hari uburyo bubiri kuri Kagame abikora biriya. Kagame arakennye, Kagame ntabwo akennye nk'umuntu ku giti cye, igihugu cye kirakennye, igihugu cy'u Rwanda. Aba ashaka kugira ngo ajye kwiba, ni ukwiba bimujyana muri Congo. Ibintu byo kuvuga FDL yahoze ayivuga kuva yafata ubutegetsi kugeza uyu munsi, imyaka 26 irashize, ahora yivuga, ahora ishyira mu majwi, ariko ubona ko n'ikigendererwa ntabwo ari uko FDL riva hariya, ahubwo usanga we igira cyose abashaka kugira ngo abone icyo yitwaza kugira ngo ajye kwiba amabuye y'agaciro. Icyo byose turabizi nkatwe nk'abanyarwanda tubiziranyeho. Icya kabiri, wenda Kagame yibeshya, ni uko yibeshya ko ashobora kwica abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu kugira ngo akomeze kuguma ku butegetsi, kuko igihe cyose ahora yikanga ko hari imbaraga zishobora kwiyegeranya z'abari hanze y'igihugu zishobora kumutera cyangwa zikamubuza umutekano. Ariko buriya ubundi yaba ari umuntu wumva, yagombye kuba yakemura ibibazo, kuko ahora abwirwa amagambo n'abantu bamurwanya, opozisiyo irabivuga, sosiyete sivile zirabivuga, n'amahanga arabivuga, mu baturanyi bamugira inama y'uko ashobora gukemura ikibazo cy'u Rwanda. Ariko ntabwo ariyo nzira we abibonamo, igihe cyose we yumva ko ibibazo bye byose byarangirira mu ntambara. Ikindi kandi biriya akora njye mbona bigaragaza intege nke ze, kubera ko nta muntu ushobora kumara imyaka 25-26 ku butegetsi tegeka igihugu nka kuriya gitegeka, ntawe uhumeka, ntawe uvuga, ntawe ukorora, ari we munyagitugu wenyine uvuga ko arakuriya, afite n'ingabo, afite n'igipolisi, inzego z'umutekano zose azifite mu ntoki kandi arizo akoresha ayoboza igihugu. Ukaba ukibasha gukora intambara nka ziriya arimo akora zo kujya kurwanya abaturage be, biba byerekana intege nke cyane, kuko aba yarananiwe gukemura ikibazo mu buryo bwa politike. Ikindi akiringira gusa ko abantu bagomba kurimbuka, biriya ni ukwibeshya, kubera ko agifata igihugu yari akiri muto. Wigeze kumaza ko ngiye mu butegetsi bwa Habyarimana nawe na myaka 9 nari mfite, narabibonaga uko bagaba ibitero se ku ngabo za FPR, cyangwa se nuko bakoraga nabo propaganda imbere mu gihugu zo kwerekana ko inkotanyi bazitsinze, ariko inkotanyi zikanga zikabagerana aho zabagejeje barahabonaga, twese tuzi. Ukabona noneho ibya bindi bavugaga ko bahagaze neza, ahubwo ukabona ko ibindi bikorwa birimo bigaragara ko byigaragaza ko bahagaze nabi. Kagame rero nawe ari muri propaganda imeze nk'iyo, ariko bitewe n'uko we ameze nk'utigira ku mateka, duhora tumwibutsa ko iriya ntebe yicayeho yayisanze hari abandi bayicayeho, kandi tukamwibutsa ko hari abayicayeho batakiriho nawe kandi ukamwibutsa ko azaba hari igihe azaba atakiriho. Abandi banyepolitiki usanga barwana ishyaka ryo kuvuga ngo umugenzi nzaba ntari ku butegetsi nzakora iki, nzaba ndihe, nzabaho gute, n'abanjye bazabaho gute, wenda bakarazwa ishinga no kumva legacy yabo n'ikintu bazaba baramaraye igihugu. Ariko kuri Kagame nta yindi mihigo agira, nta bindi yigamba, imihigo ye niyo kumena amaraso gusa, niyo kwica, twarabishe, twarabikoze, twabasanzeyo, twarabikoze, n'abaducitse, nibyo ngibyo ahoramo. N'uyu munsi rero nibyo agikora. Hari umuririmbyi umwe yigeze kuvuga ngo ibisazi bye n'iby'amaraso. Nanjye navuga ngo ibisazi bya Kagame n'iby'amaraso, kubera ko tekereza namwe isi ukuntu imeze muri iki gihe, aho buri muntu wese agumye mu nzu, aho basaba ko buri muntu wese kubera coronavirus ihari bose baguma mu mazu, ariko akaba arimo atekereza kujya kubikira, kujya gushaka aho abanyarwanda hose bakambitse ngo ajya kubica. Mu minsi ishize twavugaga iby'impunzi z'abasivile yagiye gutesha umutwe, yagiye kwica, barabikoze. Ubu ngubu barimo aragaba ibitero ku basirikare, hari n'abaturage barimo kwicwa za Malawi n'ahandi. Ibyo byose ni ibitero Kagame agenda agaba mu bantu. Kuri we yifuza ko abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu bashira, hagasigara abana be n'umugore we. Ni ikibazo gikomeye cyane rero kugira umutegetsi umeze kuriya. N'ibi bitera arimo gukora rero ntagira ngo amahanga ntabibona, kuko buriya we yibwira ko isirangaye, yibwira ko amahanga buri wese arangaye, buriya areba Amerika agasanga iri mu bibazo bya coronavirus, kubera abantu benshi barimo gupfa, kareba Ubwongereza, kareba Ubufaransa, kareba Ubutaliyani, kareba n'Ubushinwa n'ibindi bihugu, ugasanga buri muntu wese arahangayikishijwe n'ubuzima bw'igihugu cye gusa. We rero arimo arakora biriya kugira ngo we arebe ko yongera ingabo mu za Congo, noneho iki cyorezo kizanarangire n'isi izajya kwicura yararangije kuzuza ingabo kuri buriya butaka nk'uko yari yarazujuje ku butaka bwa Congo mu gihe cya M23. Ibyo ashaka gukora rero ni ukugira ngo arebe ko abanyarwanda bose bari hanze, abafite n'ijambo bashobora kuba bavuga bakamubaza ibyo akorera abanyarwanda, agomba kubacecekesha ko mu gihugu urabona ko ahakora intambara uko abishatse, yica abantu ntawuvuga. Ariko ikibazo afite ntabwo ari ikibazo cy'umutekano muke aterwa n'abantu, ahubwo ikibazo ni umutekano muke we yitera. Maze rero wenda abantu bajye bayobogana bakabona wenda birajijishije, njye mbona ko u Rwanda ubuyobozi bw'igihugu muri rusange ufite ikibazo cy'uko ni bya bindi biri tubwira ngo umunyabyaha ahunga nta wumwirukankanye, kandi ijambo ry'Imana rikongera ikatubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Nta kintu na kimwe iriya leta ya Kagame ya FPR izakora kugira ngo ibone amahoro ibikomeza kumena amaraso kuriya. Aho barashinzwa miliyoni z'abanyarwanda baguye mu gihugu twibukamo amamiliyoni yahaguye muri Jenoside, tukibuka ibindi bihumbi n'ibihumbagiza byahaguye nyuma ya Jenoside, tukibuka miliyoni zigera kuri 6 dukurikije amaraporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga miliyoni 6 z'abanyekongo baguye muri ziriya ntambara yashoje muri Congo. Uyu munsi rero kumva ko hapfuye 43 muri FDLR ngo bishe koloneli runaka uriya Jean Marie bavuze, n'abandi bakabatatanya, abandi bakaburirwa irengero, ntabwo rero ari igitangaza. Tekereza naho umuntu ufite ukuntu kize miliyoni zirenga 8 z'abantu yishe, kumva yishemo 20-30. Niyo mpamvu buriya iyo yishe Kizito nta kintu bimukoraho, nubwo yanga ko amahanga asakuza cyane kuko yabigiye muri media biramusakuriza kandi bimuteza ikibazo. Agira ikibazo gusa cyo gusinzira, ariko ntabwo bimukura ku butegetsi. Abanyarwanda gusa icyo nabona dukwiye kubonamo isomo ni uko abanyarwanda dukwiye kutirara. Intego ya Kagame iragaragara kandi ntabwo ajya ava ku izima. Mu gihe akiri ku butegetsi abanyarwanda tuzagira ibibazo, haba mu gihugu imbere, haba no hanze. Nta nshuti, nta muntu w'umutoni kuri Kagame. Kagame biterwa n'inyungu, kandi abanyarwanda bagize nk'amatungo akoresha uko ashaka cyangwa se yica akabaga ko ashaka kuko we yagaragaje yamaze kugaragaza uko atekereza n'uko abayeho. Reba mu bantu batangiranye urugamba rwo kubohora u Rwanda, abantu asigaranye ba muri RPF babakada cyangwa se bafite ubunararibonye, urebe abasigaye abaribo yarabagerereye. Nuko atari ibintu wenda abantu bakunda kuvugaho cyane cyangwa se bikavugwa na bamwe ko babaye muri FPR, ariko Kagame ubwicanyi bwe bumaze kuba indengakamere. Hari igihe ubona ari jenoside, ubundi ukabona birenze jenoside, kuko nta arica adatoranya, birumvikana kandi akanagira n'ibyo agendera, kuko hari abagendamo ukabona ko yari yabigambiriye yabiteguye yatoranyije. Ariko n'abasigaye bitwa ko batoranyijwemo ntago ari uko baba basigaye bazabaho, yica uruhongohongo cyangwa se akica abantu rusorongo ku buryo ari umuntu urama ku butegetsi akazagira imyaka 90%. Abo tuzi nk'abanyarwanda bari muri generasiyo ziriho iki gihe nta n'umwe baba bakiriho, kandi bose baba barishwe n'inkota ya Kagame. Ari naho rero abanyarwanda bagiye bakibaza bati bizarangira ryari, bizarangira uko abanyarwanda buri wese abashe kumva ikibazo uko kimeze, akabona ko twugarijwe twatewe, kandi ku mwanzi wacu ari ubuyobozi buriho bubi kuruta uko twebwe twavuga ngo abanzi bacu ni hagati muri twebwe. Igihe twamaze kumenya ko umwanzi ari umwe, tuzahaguruka tumurwanye, ariko igihe tutazamuha tumuhurizaho, n'ibi bizajya bikomeza kubaho nyine, ko abantu bazajya bakomeza kugambanira abandi, abandi bakicwa, abandi bagacinya inkoro, abandi bakaramya igishushanyo cyangwa se bakaramya umwami, bakaba bampe muke na muke. Ariko ureba ingaruka birimo kutugeraho. Buri muntu wese rero ari mu barinda Kagame, kuva ku barinda Kagame kugeza ku baturage basanzwe bano turimo kubona basenyerwa, buri wese afite ingaruka z'ubutegetsi bwa Kagame kandi wese bikamugeraho. Ikibazo ni iki rero, no kubera iki umunyarwanda ashobora kumeza kuri inyuma ya Kagame avuga ngo hari icyo amuhe amuha, hakaba hari n'abandi bavuga ngo baramuririmba kandi nta n'icyo bamariye? Iyi myumvire igiza bitarahinduka, ntabwo abanyarwanda tuzakira inkota, kereka igihe abanyarwanda bazabishobora, cyangwa se Imana igakoresha ubushobozi budasanzwe ikadukiza inkota. Ariko ubundi nibwira ko dukwiye kugera byibuze ku gipimo twumva ko inkota ya Kagame itubangamiye twese, hanyuma tukareba ko twabonera muti hamwe, niyo Mana yadutabara ikabona ko twari dukwiriye gukira. Ntabwo rero ndi butine mu magambo menshi, icyo navuga cya FDLR, ingabo z'u Rwanda zirimo ziriyongera, barashaka gusubira muri Congo cyangwa se basubiyeyo, ariko barashaka kugira ngo Kivu yose y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru bayibemo, noneho bazajya babona uko bacukura amabuye y'agaciro, kubera ko Kagame yarangije gutegura uko azajya acukura amabuye y'agaciro, inganda zikaba ziri mu Rwanda ariho ayatunganyiriza. Ni umugambi rero muremure, ntabwo ari umugambi woroshye, kandi nibwira ko atari n'umugambi wa Kagame wonyine, afite n'abandi bashobora kuba bakorana, baba ari bampatsi ibihugu cyangwa se za mafia bakorana, ariko ni umugambi ubona ko atari we wenyine, kuko harimo n'ubufatanya bikorwa bw'abayobozi ba Congo, nk'uko wari ubivuze ku muyobozi wa Congo Tshisekedi, ubona ko ari ibintu bumvikanaho. Ntabwo rero bitungurana kuba ingabo za Congo ziri hariya, ariko ingaruka zo zizabaho, amaraporo azakorwa, kandi ntabwo ari ibintu byiza ku butegetsi bwe. Ariko nakomeza birundanye n'ubundi munsi agacuma kazuzura k'umujinya w'Imana, nibwira ko nawe iminsi yo kuba ku butegetsi bwe ibaze. Murakoze cyane.
Habimana Jean Claude, nkaba rero ngira ngo nkuko rumaze gukora iyo kuri development biriya bintu bimaze iminsi bibera hariya muri kara gace kacu k'ibihugu nako k'ibiyaga, nge nagira ngo nkubwire ko iyo wabonye, nongere mbishimanye, iyo wabonye bashyizeho ko hariho amategeko mpuzamahanga leta y'u Rwanda yahonyoye amategeko mpuzamahanga tari amategeko ya Kongo na yabo harimo y'ubucukuzi bw'amabuye harimo amaraporo muza ahora akorwa buri gihe ndagira ngo kandi ubudore turi ku itariki 16 z'ukwa kane muri uyu mwaka 2020 ndagira ngo nkubwire ko n'ubundi bizagaruka mu maraporo tuzabibona intambara z'iyi mipaka zizagaruka nubwo Tshisekedi yenda yaba nta kintu ashaka kubikoraho ariko nk'ibi ntago bijya kujya mu maraporo y'ukuba ngo harimo violation ntabwo ari ibintu twabonye nk'uko twari twabivuze dushingiye kuri za Twitter gusa ariko noneho ubu birimo biravugwa na n'ibinyamakuru bitandukanye ejo mu gitondo bizaba byafashwe yenda na za BBC n'ahandi ariko ndakubwiza ukuri ko Kagame yenda ashobora kuba yibaza ko yari igihe cyiza cyo kujya ku ari igihe cyiza cyo kujya yenda kwihisha muri Congo mu gihe abandi bahuze ariko nibyo mvuze ni mu Cyongereza bavuga ngo mark my word nibitagaruka mu maraporo ya za UNI n'ahandi ntabwo umunusko yagize ikibivugaho nubwo yavugaga ko ntabwo yashobora gutandukanya abasirikare b'u Rwanda ndetse n'aba Congo mu gihe babambaye imyenda imwe murabizi ko na za patrouille ndi iki gihe atari nyinshi cyane kubera n'icyorezo cya coronavirus ariko icyo nakubwira cyo nuko ibi bishobora kuzagaruka kandi bikazagaruka mu rwego mpuzamahanga kuko uko bigaragara niyo ntera birimo gufata reka rero tubitegereze noneho turebe ikizakurikiraho mu minsi iri imbere nta nubwo ari na kera cyane kuko nibwo twabibonye uyu munsi nibwo byatangiye kuvugwa ubwo ibizakurikiraho muziko bi ntabwo twavugaga iby'intambara bavuga ko bitirira ko ariza Kongo ari FRDC irimo zirwana ariko noneho hari abandi basirikare bagaragaye ku mipaka ya Kongo hafi ivuga by'ikibuga cy'indege kandi iyo bageze hariya murabizi ko bamaze kujagajaga muri abice byo muri za Kongo hari ahantu bajya bita zakabatwa n'ahandi kuko bamaze kwinjira kugira ngo bagaragare hariya nuko ahandi bamaze kuhinjira bafite roza operation zishobora kuba ziri mu minsi iri imbere zigiye gukorwa ndetse batangiye zimwe byagaragaye igisigaye ni ukureba gusa niba amahanga azongera akarebera cyangwa se niba umugani igihuru gishobora kubyara igihunyira kuko nabyo ntiwamenya gusa uko byagenda kose jyewe nzi ko amahanga iyo bazanye biriya bintu bya violation ya embargo zo gukwirakwiza intwaro mu byibuke ko byabaye mu maraporo atandukanye yenda bashobora kuvuga bati twakoze iperereza dusanga nta bihari ariko bizaza niba koko ubufara nako RFI ivuga ngo habayemo violation y'amategeko mpuzamahanga yo gukwirakwiza intwaro ndahangaha nibyo nakubwiye ntirebe itariki turiho tuzagaruka gena aho ahangaha twongere tubisubiremo ko bizaba byagarutse muri za deba mpuzamahanga kuri iki kibazo bishobora kuba byafashe bafatirwa embargo hashobora kuba haba izindi ngamba tutazi ariko ibingibi bizagaruka yenda bafite ukundi kuntu bazarobenga cyangwa se bafite ahandi hantu bishingikirije kubera ubwumvikane bafitanye na Congo ariko kugarukaho bazagaruka ku banyamakuru rero Jean Claude Habimana ntabwo nabivugaho byinshi nabyo n'igihe cyacu kirimo kirarangira ariko mu magambo make aba banyamakuru makuru nibo barimo berekana isura nyayo y'u Rwanda leta y'u Rwanda ifite uburyo ishaka kwereka amahanga u Rwanda ikarwerekana mu mpapuro uburyo abanyarwanda bacitse mu bukene ariko bari abanyamakuru kuva iyi coronavirus yatangira leta y'u Rwanda ikabeshya ko irimo igaburira abaturage mwarabibonye ko aribwo abanyamakuru bagiye bakajya mu baturage bagafata abayobozi b'imirenge b'utugari bazanyumba kumi numvise ngo nabisibo niba ariko basigaye babita bariho biba ibyo kurya by'abaturage badashobora kubibaha cyangwa se batanga kimwe mu icumi cyabyo none abanyamakuru bajyaga kujya kubivuga bose babafatiye icyarimwe mu cyumweru kimwe barabafunze uwa nyuma yari uwishema TV wari umaze iminsi avuga uburyo abaturage bashonje, abameya nako n'abandi bayobozi ba leta bashaka kwiba imitungo y'abaturage, nako si imitungo ubwo ndavuga ibyo kurya byabo badashobora kubibaha, kandi nubwo nabyo baba ntacyo bafite bagasangira ubusa. Ubu munsi rero abanyamakuru bose n'abasigaye baratinya kugira icyo bavuga, kandi amakuru dufite nuko barimo bagenda batototera n'abanenga leta kubera bavuga bati twakwihisha inyuma y'iki cyorezo nkuko barimo babikora muri Congo, bakajya gutera cyangwa se kuvogera imipaka ya Congo, bakavuga ko ari uburyo bwiza icyo ari cyo gihe ko abanyamahanga bahugiye mu bintu byabo, ubu noneho ko ari igihe cyo bakwikorera ibyo bashatse. Ibyo abanyamakuru ni bimwe, ariko amakuru atugera avuga ko n'abandi bose banenga leta bariho bavuze gusa uburyo aho babihera, kubera ko basanga bazabatabariza yenda se bikaba byakongera bikabazanira ibindi bibazo muri communauté internationale, ariko ngo niwo mugambi bafite, ari nayo mpamvu bashaka kugira ngo banze bikize abanyamakuru noneho batangire kwegera ba bantu bitwa ko banenga leta cyangwa bavuga ibyo leta idashaka, kuko ngo aribo bayihesha isura mbi. Jean Claude, ndagira ngo uhe akanya gatoya muri kuri iyi ngingo y'abanyamakuru bafunze, ariko mbere y'uko yenda ufata ijambo, hari uwambwiye wanyandikiye ambwira ati leta y'u Rwanda nayo imeze nka wa muntu wirashe mu kirenge, ati kuri ba Freemax yafashaga leta kuruta uko na leta na ministere zifasha leta ubwayo. Freemax niyo yajyaga muri ziriya marishyirahamwe y'abaskuti y'urubyiruko bakabafasha ndetse bakabaha n'imfashanyo bakabateza imbere, none nabo banyamakuru bayo bakozwemo, ati hari aho bigera noneho leta ikabura igaruriro. U Rwanda rugeze habi, Jean Claude Habimana. Abantu baravuga bati dusubiye mu ndagu za magayane, hari ubucurama bwaritse kwa Kagame aho bazanye za kizimyamoto kizimyamoto akaba arizo zijya kwirukana uducurama, tumwe baje bakazisprayinga hanyuma tukaguruka ari twinshi, ariko ngo bujya mu gitondo bwagarutsemo. Ubu rero kera tukiba Kigali bari barafashe niba ari kompanyi yirwaga iragiye uducurama, uyu munsi rero amajyambere yaraje noneho bazanye za kizimyamoto y'amazi yabuze mu mujyi wa Kigali, ayo niyo birirwa batera buhagira uducurama ngo kubera ko ngo badashaka ko ngo bagira abantu ngo byatera abantu ubwoba ko ngo ari ubuhanuzi bwa magayane ngo bugiye gusohora. None se biramutari nabwo uretse kuba watwirukanye wabwirukanye biba bivuze ko butahaje, uzavuga se ko butaritse aho hantu? Ntabwo aribwo mvuga kwenda aribwo buhanuzi, ariko niyo ndashaka kubaza leta kumva ishobora kuzana kizimyamoto ikayishyira hariya ngo izagirirwe ihiga ubucurama. Ubu muribaza ko koko iyo leta nayo ubwayo itari desperate? Jean Claude Habimana kuri iyi ngingo mu magambo make, mbere y'uko yenda tujya ku ya nyuma dusoza, aho turibuze kugaruka ku mwene muzukuru wa Ngurube wirukanwe mu nzego za leta, nubwo twamuvuze ubushize ariko ndashaka ko tumuvugaho gatoya dusoza ikiganiro cyacu, tumaze no kurebera hamwe yenda na biriya by'igihombo bavuga ubukerarugendo bwahombye. Jean Claude Habimana, niba unyumva ushobora gufata umwanya mugufi cyangwa mutoya noneho ukagira icyo bivugaho.
Bwana Jean Paul, iyo ukurikije iby'ubuhanuzi bw'abantu bakurikira ubuhanuzi usanga hari ibimenyetso bigenda kuko byisohora cyangwa se byigaragaza cyerekana ko ubuhanuzi nyine kuri mu mayira yabwo yo gusohora ku gihugu. Ariko noneho utagenda mu by'ubuhanuzi, ijambo ry'Imana ubwaryo ni ubuhanuzi bukomeye. Ikintu cyose burya mu buzima busanzwe bwacu tuzi nk'abanyarwanda kigira ingaruka, icyaha cyose kigira ingaruka. Wenda abanyarwanda babivuze neza mu kinyabupfura baravuga ngo ineza iragaruka n'inabi ikagaruka. Ibi bintu Kagame akorera abanyarwanda yibeshya ko yica abantu yica umubiri ariko ntabwo yica ubugingo bwabo ntabwo yica roho zabo sinzi nimba bafite n'ubuzima wenda bya bindi mu kinyarwanda cya gakondo bajya bavuga ngo hari abazima azajya guterekera bw'abantu abayarisha wenda abanyarwanda bo bagira no kubera ko benshi bemera imana abantu nabyumva kagame n'ubutegetsi bwe n'ubuyobozi bwa Illuminati ubuyobozi bwa Illuminati byazasaba ikindi cyigisho ariko wenda ninzabona umwanya nzagara kuri radiyo kubivugaho kugira ngo tubyungurane n'ibitekerezo ariko nagira ngo mubwire ngo mu bimwe mu biranga abantu bakorera Illuminati cyangwa se imyuka mibi cya shitani mu badayimoni bakomeye shitani ikoresha ku isi harimo n'abo bategetsi bategeka iyi si uburyo ki bakora rero uzajya usanga ko ni ba bantu bakwicira bugacya mu gitondo bakaza kugutabara no kugushyigikira kugira ngo bajye kuguhambira uretse ko kuko Kagame we azanamo ikintu cy'umwihariko arakwica ariko nta nubwo agutabara ahubwo abuza abantu no kugutabara kubera ubugome bw'indengakamere bwo kumva ko no kuba yakwisha bidahagije nawe urebe buriya butegetsi gufunga abantu bubitiza ibyaha kandi murabizi ko benshi baba bana bihimbiwe bamara kubihimbirwa bakabakatira ibihano n'inkiko zabo baba bashyizeho cyangwa se Kagame ubwe akabakatira agategeka ibyo bari bushyire mu myanzuro y'urukiko ariko ukabona umuntu ararenze ntago bihagije agakatira Rusagara na Tom Byabagamba akabatira imyaka runaka y'igifungo ariko bugacya mu gitondo agashyugumbwa akumva iyo myaka ntihagije hari ukundi yagombye kuba yabagenje akumva ntiyabababaje bihagije agasubiramo nka bino arimo gusubira mu rukiko mu rubanza ngo hari ibindi byaha Tom Byabagamba arimo kuba gushinjwa ibi bintu barimo gukora kuri Tom Byabagamba umenye ko ari byo cyangwa se abanyarwanda badukurikira neza bibuke neza ko ari byo bakoze kuri Kizito mbere y'uko bamwica buriya Kagame arashaka iyindi nzira ashobora kwica Tom Byabagamba bakoresheje aya macenga yose tubona tumaze kumenyera inzira ni imwe formule ni zimwe ntibajye bahindura ariko icyo nagira nkubwira ngo ni uburyo ndengakamere bw'ubutegetsi bubaho bwa buriho buvuye ikuzimu nibyo kuko ijambo ry'Imana ryavuga ko abami ngo bashyirwaho n'Imana kandi bagakorwaho nayo ariko iyo urebye imikorere y'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ngoma ya Kagame by'umwihariko ujye utinya umuntu ugira umwanzi umuntu wamugiriye neza Kagame yahereye kwica mu bantu bose bamufashije kuva ku bamuhaye ubufasha bwo kujya mu ishuri kugeza no ku bamuvuje arwaye igifu no ku bamurinze aribo to mu Byabagamba n'abandi bamucungiye umutekano cyangwa se bakagira n'icyo bafasha umuryango we mu gihe yari mu kaga urugero nk'umuryango wa Rwigara wafashije umugore we cyangwa umuryango w'umugore we biriya byose ubona yitwara kuriya ahera yangiza abanyarwanda biriya akabicurwa agashinyaguro ni ukubera ko akoreshwa n'imbaraga z'ikuzimu kuko nta cyiza nta n'impuhwe nta n'umutima bagira ahubwo abanyarwanda tukamara igihe kinini twibaza ngo bishoboka bite kubera ko tutamusobanukiwe ariko Kagame ni umusataniste wemewe yahisemo ibigirwamana yahisemo shitani ayishyiramo n'ibikorwa aranayemera koko kugeza aho ajya gucirira ibigirwamana byo mu yandi mahanga nka cya kigirwamana yakuye mu Buhinde akagigeza mu Rwanda ngo nicyo cyafashaga ngo abahinde ngo kwiyunga bira n'ibyerekana imbaraga ziri mu Rwanda z'umwijima dufite kandi bisaba ko abantu basenga bagakomeza kubera ko ikindi ubona umurega bafite mu gusenya insengero gushyira mu kwaha abanyamadini kubashyiraho igitutu n'igitugu kugira ngo bemere kujya muri FPR kandi ari abakozi b'Imana usanga biriya byose bifite imbaraga zabyo zibikora ni shitani bifite strategy yo kugira ngo hatagira abantu bemera Imana by'ukuri bagahamagara imana yo mu ijuru, izo mbaraga z'imana zigahangana n'iza shitani. Igihe cyose ufite igihugu kirimo imbaraga z'umwijima n'iz'umucyo, nta mahoro aba ahari. Uwakora ibishoboka byose byo kugira ngo agabanye imbaraga z'umucyo. Ibi ndabigenesha rero no gufunga abandi banyamakuru. Abanyamakuru bafunzwe kubera ko bashyira ukuri kw'ibibazo by'Abanyarwanda ahagaragara n'ubuzima bwabo bwa buri munsi nta gihindutseho, bakabivuga uko biri kandi bikajya mu mahanga yose. Aba impamvu bafunzwe ni uko bakoresha YouTube channel idashobora gufungwa mu Rwanda. Nta kontrole bafite kuri YouTube channel. Icyo bagomba gukora rero ni ugufunga ababikoresha, kuko bigaragaza ibibazo by'u Rwanda nyakuri, kandi noneho barabeshya amahanga ko bagaragara ukundi. Kiriya rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo bashobora kubyihangana kuko biba bimeze nko kugaragaza ukuri kandi bo bashaka gukomeza guhishira ikinyoma. Cya kabiri ni uko aba banyamakuru ari Afrimax TV, Umubavu TV, Ishema TV n'abandi, bari abanyamakuru barafungwa kuko batinyuka kuvuga akaga k'Abanyarwanda. Mu gihe Radio Rwanda idashobora kukavuga, mu gihe na televiziyo y'u Rwanda idashobora kubivuga, n'ibinyamakuru byegamiye kuri leta nk'igihe .com na za Rushyashya n'ibindi bidashobora kubivuga. Akaga k'Abanyarwanda n'ibibazo by'Abanyarwanda bivugwa n'aba bahungu b'abanyamakuru bigenga kandi badakora mu kwaha kwa leta. Mpamvu mvuze ko badakora mu kwaha kwa leta, bamaze iminsi bafite amakimbirane na Rwanda Media Commission RMC, bashaka kugira ngo baze bajye babaha ibyangombwa byo kugira ngo bemererwe gukora. Iyo bagiye muri RMC umeze nk'aho ukorera Radio Rwanda. Aba rero bari mu bantu babyangaga kubera ko bumvaga amategeko n'amabwiriza yabo itajyanye. Ikindi byatangiye RMC yo itabemera, bavuga ngo ntibujuje ibisabwa kugira ngo bemererwe nk'abanyamakuru nyabo bemeye mu gihugu. Ariko noneho gukoresha YouTube kuko ari ibintu biri independent, ntabwo bisaba kuba umunyamakuru. Umuntu uwo ari we wese hano ku isi ashobora gukoresha YouTube agatanga ibitekerezo by'uko abyumva kuri YouTube. Bamubanze kubona rero ko abanyamakuru babyitabiriye kujya kuvuga akababaro k'Abanyarwanda kandi bagabishyiramo ikinyamwuga, babona ko ari ngombwa ko bitwaza iki cyorezo cya coronavirus ko babi ari cyo batakurikije amabwiriza. Ariko urabona ko kigaragara ni ugugira ngo bikinge muri iki kiza, hanyuma batoteza Abanyarwanda, babuze Abanyarwanda kongera kwerekana ko hari imfashanyo badahabwa, berekane ko batabasha kongera kuvuga ko hari abasenyewe, batabasha kongera kugaragaza ko rya terambere ry'u Rwanda ntaho rihuriye n'ukuri, hanyuma isura yabo mu mahanga bakomeze kujya kubayibeshya nk'uko n'ubundi bikwiriye. Ariko ikintu nashimira izi channel YouTube channel zakorwaga n'abanyamakuru birigenga, bimaze kugaragaza isura muri Afurika yose, cyane cyane Afurika dore West yarafashwe mu kwaha kwa Kagame, babona ko ari umuntu wateje igihugu imbere w'intangarugero utinyuka no kuvuga kanahangara abazungu. Ariko bimaze kugaragara ko Abanyafurika, iyo urebye kuri za Twitter usanga Abanyakenya, usanga abo muri za Cote d'Ivoire, usanga abantu muri za Senegal, batangiye kugaragara kwemera neza ko iterambere ry'u Rwanda ari icyuka nibaringa. Ni kimenyimenyi u Rwanda rwaje mu bihugu 25 bikennye bisonerwa umwenda kubera ubukene ku isi. Noneho rero birimo biragaragara neza ko u Rwanda rurimo rwinjira mu gihe noneho bashaka kwica abantu benshi, bashaka gukora amakosa menshi, ariko nizere ko bizagira ingaruka nyuma y'iki cyorezo kizarangira vuba, hanyuma noneho rwa Rwanda rukagaragara mu bantu bavuye mu bahonyoye uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyane. Ibi ni ibintu bigomba kuzakorwamo amaraporo, bari n'abanyamakuru bazwi, ariko ni ibintu bizabagiraho ingaruka. Abanyarwanda rero cyateratera Rwanda yo bazi gukemura ikibazo cy'ako kanya, ariko bagatekereza nyuma. ubu barimo bariyambika ubusa kurusha ibyo bari abanyamakuru bakoraga kurushaho. Kuvuga ukuri kw'ibintu ukabizira byerekana ko uwo muntu ugufunze cyangwa uhohotiye ubikojejeje ariko yari asanzwe koko, ni ugushimangira ko ibyo bavuga ari ukuri. Nimba babona ntacyo byari bitwaye kuvugira abanyarwanda basenyerwa, kuki batabaretse ngo bakomeze bakore? Ko badahembwa na leta, ko nta kintu babangamiraho leta, ariko biriya babikoze kugira ngo nanone biyambike ubusa. Maze rero mureke leta y'u Rwanda ikomeze kwiyambika ubusa kurushaho, kuko yitaza kwiyambika ubusa ntibayirishe Kizito, ntibayirishe n'abandi bose turimo tuvuga, cyangwa se ngibisubira nyuma ajya gushaka ibyaha yarunda kuri by'abagamba birenze ibyo bari baramugeretseho. Ariko byose turabizi neza ko amaherezo ibi byose Kagame arimo gukorera abanyarwanda bizamugaruka, kandi iyi ngaruka ntabwo izatinda. Ashobora kuba yibeshya mu bwenge bwe nk'umuntu ko inzira zose bishobora kunyuramo kugira ngo bimugaruke arimo kuzisiba, ariko atarimo kuri ngiye nagira mumenyeshe ko arimo asibura inzira, ahubwo yarimo gusiba, arimo arazisibura, kandi amaboko yo kumukura ku butegetsi nawe ntazamenya havuye bizamutungura, kandi azava ku butegetsi, kandi mu kuva ku butegetsi kwe azaba iciro ry'imigani, azaba yarakoze amateka y'ubugome bubi, kandi nzi neza ko niwe uzabihomberamo, nubwo abanyarwanda dukomeje kubihomberamo mu gihe kiri ku butegetsi, ariko munsi yavuye kuri iriya ngoma azayibona ko yahombye cyane. Murakoze
cyane Pasteur Habimana. Reka dusoza rero agira ngo tugaruke kuri hari iki gihombo cya ubukerarugendo ntari buze no kwirwa njyamo cyane, kuko nabonye za FMI zirimo ziganira ndetse n'abaministre cyangwa se abayobozi b'ubukungu muri za G20 cyangwa G20 biriya bihugu bifite ubukungu buyobora isi, bavuga ko ibihugu by'ibikeneye bagiye kubigabanyirira ko kubihanaguriraho imyenda. Byo ni nyuma gato yaho FMI yavugaga ko bagiye kujya bishyurira ibihugu bikennye imyenda yabyo mu gihe bake muri iki gihe cy'iki cyorezo cya COVID-19. Muri icyo gihe ariko Leta y'u Rwanda yivuga ko mu kwezi kwa gatatu honyine gusa yahombyemo miliyari 35. Uburyo amafaranga bavuga yaba yarabuze 35 zose, kandi mu gihe cyashize bavugaga ko na GDP yabo itazigera imanuka cyane, ngo nubwo itazakura kuri 8.5%, ngo akunga izakura kuri 5%. Na ibintu bimwe byashobeye abantu benshi, kuko n'ibihugu bikize biravuga ko GDP yazo cyangwa se arizo zine za domestic product, gross domestic product production, bizagabanuka cyane, kuko bamwe mu bahinzi nk'aha muri Amerika batangiye gufata imyaka bakayisuka mu mirima, ndetse kuko ntabwo bashobora kuyigurisha, ntabwo nuvuga ngo baragurisha ibyo kurya hanga, ariko ntabwo bisohoka ngo bigiye kugurishwa hanze mu rwego rw'ubuhahirane. U Rwanda rwo rukavuga ko GDP yabo izakura, ikura gute? Kuki ibitayireba ibireba isi yose, kandi iyo inakenera n'umugati wo mu gitondo kuri FMI na World Bank cyangwa na banki y'isi? Ibyo rero ntabwo ndibuze bikora analize, ahubwo ni ukubera ikinyoma gusa cyabokamye, ariyo mpamvu ikinyoma cyabokamye ariyo mpamvu bakomeza kubeshya bakibagirwa noneho nibyo bavuze nkejo hashize. Ndagira ngo nibutse kuri umwuzukuru wa Ngurube cyangwa se bwana Olivier Nduhungirehe yagize amahirwe atagira abandi. Yagize amahirwe yuko yirukanwe mu gihe cya coronavirus, inkuru ye ntisakare cyane kuko abantu benshi bahugiye muri ibi bintu bya corona ntibagire icyo bivugaho. Ariko nahoze ndeba ubwo bavugaga ngo FDLR ngo habaye ibi ngo coronel kanaka, nibuka tweet ya Olivier Nduhungirehe aho yanditse, ndumva hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2019, arandika ati La Forge fils bazeye FDLR ngo X, Lieutenant Colonel Théophile Babega wa FDLR ngo X, Captain Calix Sankara Nsabimana na Kongo Kalisa Nsabimana Sankara FLN X Sibomana Charles wa RNC ngo X Meja Habibu Mudatiru wa RNC X yandika Lieutenant General Mudacumura wa FDLR ngo X noneho ndangije jyewe ntangira kwibaza nkavuga ni tweet wayimwibutsa na ubwe akiyongeraho munsi y'iryo zina ye ryayo mazina yagenda yongeraho kuko yavugaga ko ari abantu barwanya u Rwanda. Reka dusubire ku cyatumye avanwa kuri ya butegetsi nako ku buyobozi yari ariho niba nabwita ubuyobozi. Yavuze opinion ye nk'uko natwe twese turimo tuyivuga ahangaha. Twarayivugaga nawe akatwamagana akadutera amabuye akarara yicaye rwose arwana ahantu hose uretse ko nta argument yari akigira yasangaga nyine ari ukugira gusa ngo nawe yari yarashaka kugira ngo leta y'u Rwanda imureke akomeze kwiyumvira ibyo hanze yikurikiranira amakuru ariko bavuga bati nta kindi kimubeshejeho nuko yirirwa ararwana arwana kuri social media ahangana ngo avugira Kagame na leta y'u Rwanda ariko ukuri nta kundi nuko icyo yashakaga kwari kugira ngo abone pretext yo kugira ngo akomeze akurikirane amakuru avugirwa hanze muri social media cyangwa se n'amakuru avugwa muri opposition kuko ariho hantu yabonaga hari amakuru na wakeneye uburyo iyi leta ishobora kuzava ku butegetsi nako kuzava kuri iyi ngoma. Uyu munsi rero nawe yabaye amateka kimwe n'abandi bose ntabwo ari wenyine ni benshi n'abandi bazaza n'abandi bazaza ibyo nta somo ndi buze guha abantu bose ari ba kanalise n'abandi birwa barabamotsi kuri za Facebook n'ahandi ibyo gihe cyabo nikigera nabo ubwabo nibo bazagenda babyisobanura. Ndabizi neza ko nk'aho Evode Uwizeye Imana ari uyu munsi anona aho tuvugira ashobora kuba yumvira iyi radiyo munsi y'igitanda navuga ati mana mu gitondo agashimira ati ndagushimiye ko uyu munsi igikombe cyandenze ariko baradagadwa ari hose nduhungira iki na meme chose. Ubu nawe aravuga ati yenda ningira amahirwe birarangira batangiretseho gupfobya genocide kuko ubundi niba hari amategeko mu Rwanda yubahirizwa abantu bose icyarimwe areba abantu bose icyarimwe sinzi ko nubivuga neza ariko mbese amategeko yubahirizwa ariko aka ku bantu bose mu buryo bumwe nicyo kinyarwanda cyiza mu buryo bumwe ntabwo wavuga ngo ingabire yarapfobeje noneho ukareka nduhungira iki nicyo yavuze nicyo nabandi benshi bavuga vuga ati kwibuka ni ibintu personnel buri muntu aba yibukuwe wanduhungire he turamuzi mukuru we bavuga wahoze niwe yabaga kuri bariere Kicukiro ntabwo mvuga ko yari ahari ni ndavuga ko bavuga ko ariho yabaga abazabivuga yenda ko yahabaye n'abamubonye ariko nge ndavuga ko bavuga ko ariho yabaga kandi akaba yarishwe n'inkotanyi nawe aramwibuka iyo bigeze iki gihe nibyo yadefandaga aravuga ati jyewe ndibuka mukuru wanjye cyangwa se mwene wacu mujye mureka kwibuka abanyu nanjye ntibuka uwanjye ibi ni ibintu personnel ntabwo ari ibintu rusange ntabwo ari ibintu by'abantu bose bagomba kwibuka abantu bamwe niko yanditse ntabwo ari byo urimo kubivuga none uyu munsi aricaye ntashobora gusubiza amagambo yavuze inyuma nibwo amaze gusobanukirwa na FPR cyarica amakuru dufite nuko yari yaremereye Jeannette Nyiramongi yari yaramwemereye yuko azakora kuri dosiye ya Gasana hariya muri UN ubwo bamupromotinze bavuga bati avuga ko afite amakuru menshi cyane kuri Gasana ambasaderi Gasana avuga ko bizawe kuba barabanye azagira uburyo nyine ya musenya noneho first family cyangwa se umuryango wa Kagame na Nyiramongi bakagira amahoro kumva ko umwanzi wabo ari muri media case yabo bakoze ejo bundi uyu munsi nituramenye ko bimeze ubwo nitumara kumenya amakuru yayo nayo tuzabibabwira nabyo bishobora kuba yenda bitarabahiriye kuko kugeza uyu munsi ntabwo turumva follow up ariko nyuma yaho nduhungira iki ashobora kuba yenda n'amasezerano yatanze bidashoboka batangiye nabo kumukurikirana ari byinshi ashobora kuba azira, ariko ageze aho yibagirwa ko noneho nawe ubwe afite ibyabazwa atashoboye gutunganya, cyane cyane birimo uburyo yagombaga kubika nange kuvuga ngo imbehe kandi ntiyari igihari, uburyo yashoboraga ngo guhorera Kagame kuri ambasaderi Gasana kubera uburyo babanye hariya, ibyo yavugaga byose ashobora kumufashamo, bakabona bagiye kubishyiramo amafaranga y'akayabo, kandi bagasanga hari n'igihe bishobora kuba ntaho bizajya, mwe muzukura ngurube batangiye kumugira amajanja. Ageze aho rero we ariko ntiyabimenya, atangira kuvuga amagambo yavuze, nibwo umwana w'umusore yavuze ati nyamara hari undi mudamu wavuye hanze avuga amagambo nk'aya, ibyamubayeho nibaza ko nawe wabimenya. Ati ntuzane ibintu byo kuntera ubwoba, ntabwo yamuteye ubwoba, urwandiko rwarahe rwanditswe, n'uyu munsi akaba yaravuye muri leta ikitaraganya. Bavuga ko igihe cyose yabaga muri leta yakoraga amanyanga menshi cyane. Pasiteri Habimana, aho niho nshoreje ikiganiro cyacu, ariko ndaguha umwanya wo kugira ngo nawe niba hari nka komantere ngufi wakora nawe uyikore, maze tuve muri studio igihe twa twihaye cyarangiye. Nashimira n'abantu bose badukurikiye. Pasiteri Habimana, komantere zawe za nyuma.
Nuko gushimira Bwana Jean Paul, kandi nshimira n'abadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Ariko nanone natanga nka rekomandasiyo ku Banyarwanda, waba uri ku butegetsi bwa FPR, waba urwanya ubutegetsi bwa FPR, nagira ngo buri muntu wese ajye amenya ko bucya bwitwa ejo. Imana rero dufashe tujye tuvuga tuziga, kandi umuntu wese uzi gukoresha ubwonko bwe bukoreshe neza kugira ngo bibe mu nyungu z'Abanyarwanda, atari kubw'inyungu z'abategetsi biyemeje gukandamiza Abanyarwanda. Reka tuba abagabo nyabagabo, twe kuba ibigwari. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.
Ane Pasiteri Habimana Jean Claude, ku mwanya wawe ndetse no ku bitekerezo byawe bizafasha benshi bazadukurikira. Ikiganiro cyacu uyu munsi kikaba gisoreje ahangaha, aho mugiye kuryama murara haryana ubukeye, kandi mugire namwe igitondo cyiza, kandi nanjye nk'uko Pasiteri Habimana yaravuze, mugire amahoro y'Imana.
Abagiye inama Imana irabasanga, dufata n'urunana
izarumurire itangazo rigufi yuko turi kumwe na Dr. Philippe Basabose mu kiganiro ku wa gatandatu muri Tuganire. Ndagira rero ngo mbabararikire mwese abakunzi ibiganiro byacu, ku wa gatandatu muzakurikire ikiganiro Tuganire, tuzadufite umushyitsi ngo abadutegura ikiganiro bavuze ko zafite umushyitsi w'Imena, akaba ari Dr. Philippe Basabose. Ubwo rero akazabaganira na bariya bagenzi bacu bategura ikiganiro Tuganire. Mugire rero ibihe byiza na ubutaha.
Abashaka intambara barindire ubusa.